Kesho ntakula kuku au nikombe pambano natwaa kiduku kisha nipigwe nipate umaarufu nasema kitachoniua so mapenzi vitaniua vikoba kitachoniua so mahaba yataniua madeni 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 ah madeni jamani madeni, madeni, ah, madeni, madeni, yalla kausha damu. Majuma ananidai, ila silipi ayawe, squeezy homo sikai ni mkopa polisi mama we. Jua lilivyo kali nitapata wapi? Mjumbe naomba nikopeshe laki. Kitachoniua so mapenzi vitaniua vikoba kitachoniua so mahaba yataniua madeni, madeni, madeni ah, madeni jamani ah, madeni, madeni madeni, madeni, yalla kausha damu.
Nimekuwa mweupe sababu stoki ndani